Eddie Kenzo Dallas.
Oh yeah, bitches in a hive. Yeah, yeah,
mana mama.
Yeah, yeah,
mana mama yo.
Pull them up, pull them up, pull them up.
Mama.
Yeah, yeah,
mana mama yo.
Shaga simama kidedea, najikuta unapiga na kujichezea. Mtu ukipenda, you don't care. Ujuu na kukwenda, you don't scare. Nanifumbua macho kama sio dili. Na bado kukikucha kwako niko willing. Kufanya vitu kama sinaga akili. Nisawa mtu ale mili lipe bili. Na cheka njendani ukufaya. Mapenzi ya misala na umizaga vibaya. Pressure inashuka kupanda. Kuwaza kuwanda kwa kiza na mwanga.
Managwe Kubisiza pressure Managwe Mkwagara nyosirimba My baby Kubisiza pressure My mama Mkwagara nyosirimba
Tanto wa rom
Baby
We utani uwa
Baby
Tanto wa rom
Baby
Tanto wa rom
Baby
We utani uwa Tanto wa rom
Yes, I love you so much, yeah, I cannot deny you. Without you, I'm incomplete. You're my number one, girl. Number Billy 13. You're expensive, no lies. Come close and embrace this.
Umeuwasha moyo kuzima siwezi. Sina ujanja umeniteka na penzi. Nimesha yavaa kuvua sipendezi. Na nimesha kasi sogezi siongezi.
Wife me girl come to daddy. The way you whine it look so pretty. Sense of style you got that beauty. Namba moja uzima nivali.
Nakuwaza nakuwaza. Wota wa mutimo ndwaza. You're the mother I'm the father. Nakuhitaji wewe. Look at the stars in your eyes. The lipstick on your lips. The perfume on your neck. Nakuwaza, nakuwaza. Oh, si so. Mati potetu. Oh, si so.
Fere me, fere me, fere me, fere.
Tanto wa rom.
Baby.
Well, tani uwa.
Baby.
Tanto wa rom.
Baby.
Kuwa sente sako mtima Kutwale mudanzo zilisi nsima Baliba feko dia kubaba tima I feel black, sente ngochima Kano kaimba kamukwano dedication Eddie Kenzo mubanka no question Dallas a bit too say no sure Yo, East Africa